Usilete simu za mjani, na hate una hate kitu gani? Maujuzi toka kitaani, na hate una hate kitu gani? Kushine na shine mimi, sasa unachukia nini? Kushine na shine mimi, sasa unachukia nini? Kileta mikausho mzee, lazima nikufunikie. Na demu wa kila fyangu mzee, lazima vitumikie. Sauti iko juu, yacheni nijisikie. Tabia zaki vivu mzee, lazima mnichukie. Kumia itaumia mike, mpaka shingoni pajae icy. Mikato ni Jordan 1, Nike SB Love Dunky. Najikuta mbabe we, kumbe kwa demu wako ni mume bwege. Tuna sima mia kucha, we si bado na sima dede. Najita wanyama, wanyama, wanyama gani labda nguruwe. Yasubi haikwami, 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 labda mtuwe. Hata si waoni, spokei maoni, shiti ni chooni. Pesa mkononi, zama za mkoloni, chati ni ubaoni. Chocho chochoroni, mtafunga mtuoni, alama za usoni. Doivo sasa, doivo sasa. Doivo, doivo, doivo sasa. Doivo sasa, doivo sasa. Doivo, doivo, doivo sasa. Yeah, nishoku wa chidi, natoka Nyasubi. Kitaka kubugi, tunisha misuli. Ukinongelea, utalipia, sifanyi be for free. Ukizingatia, picha na mimi, takupa my likes IG. Ukiwa yuda na kuwa yuda man, I keep it OG. Napita, napita now man, tena kwa kasi ya 4G. Yeah, nyonyesheni huyo mkali, napanga nyumba zenu bila dalali. Nacheka kwa kitu ambacho ni hatari, wanashangaa si wapi afadhali. Hii mistari, ilete ugali, nyumba na kagari kakifahari. Yeah, ata sijali, machizi tunasaka do, nyumbani ni waya mkali. Hakuna kuomba po, mbona leo afadhali. Tushaga uzaga ro, madili hatari hatari. Wahuni wangu wapo, ambao wanani kubali. Nimesoma kwa ada kukopa muhuni, shazoea kukosa kukosa. Ukifaulu wananza ropoka, siyache mpaka sikuwa nivishe manyota.
Alama za usoni, spokei maoni, spokei maoni.
Doivo sasa, doivo sasa. Doivo, doivo, doivo sasa. Doivo sasa, doivo sasa. Doivo, doivo, doivo sasa. Doivo sasa, doivo sasa. Doivo, doivo, doivo sasa. Doivo sasa, doivo sasa.